AFC wanalamba.
Mm. Yeah, yeah.
Ajui pia watu wa mtaani gate wako na iPhones.
Yeah.
Unajua hivyo ndio kitu ajui.
Na watu wako aspirational pia. Even kama hauna,
yes, you yes. still want it. So, when you see such a person talking like that, and then unamuona mazee anaongea na ile kitu mtadu, you know, ever, whoever wields power in the future, please, don't ever dare the public of mtadu.
Yeah. Kabla tuanze show, acha nikuremind, ingia linebet.com, tumia promo code ekonene, ubaki umepata 100% bonus. Hii bonus inakuja ikiwa tax free na pia winnings zako zinakuja zikiwa tax free. Na of course this Sunday kuna England versus Spain. Mimi ni mse wa England, so na hope kwa England itashinda na odds za England pia ziko juu. Na usisahau winnings zinakuja zikiwa tax free, and that's on linebet.com. Ekonene. Ekonene.
Ekonene.
Episode 332. Tukusema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na vile unacheki, tuko na Jemo ule mse. Niaje, niaje?
Niko fiti, bro.
Alafu Jemo ule mse. Unajua ndio the closest to the inside. Nisha. Nisha kuwa na wewe, Joso. Naso anyway, nisema lazima tubonge na wewe juu hii story. Because of course, on Thursday, a lot of things happened up in Kenya.
Yes.
And the most surprising was, of course, the president firing the whole cabinet.
Yes.
Alafu, before tuanze, niko nakwambia, vile niko surprised, all this has happened in less than a month.
Yes, yes.
Like in the time tulishia kwa streets, it's barely 2 weeks ago.
Yes.
It's even less than 2 weeks, ama?
Do you know why?
Yeah.
Unajua ni kwa nini? Mm. Ukiangalia constitution yetu, inasemanga, all sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with the constitution.
Yes.
The people may directly or indirectly. So what has happened, ni kitu ya kuonyesha watu ati the sovereign power belongs to the people.
Yes.
And the people, when they speak, the leadership, wherever it is, must listen to the people. Even ndio iko.
Yeah.
Yes, yes.
Because nakumbuka body language ya Ruto jana, like ilikuwa ile, like especially when he finished the speech and he was walking away, he looked to some level defeated, but he also looked like someone who was looking for a new beginning, you know, just starting all over.
Yes, yes.
Ulichekeaje hiyo speech yake?
Unajua, mi nime analyze from the 4 press conferences he has done. Na ukiangalia hizo 4 press conferences kutoka ile ya kwanza, you can see the way the messaging has changed.
Yeah.
That what it can tell you ni ati there have been a tug of war between those who have been advising the president retain power, become a dictator. This is your 1982 moment. Kuna wase walikuwa namwambia hivyo.
Yeah, yes, yes.
Crush the people, crush the dissidents. Hawase wanatraina nina nina nini. Hii ni time yako sasa ya kuwa ule mse mnoma na mbaya, watu wakuogope na nini.
Yeah.
On the other side, there was another group ya kumuambia, I think we have done mistakes. I think we need to concede. I think we need to correct and make our country better. And the only way to do that is to come up with strategies on how to regain power and legitimacy and confidence with the people.
Yes.
And ukiangalia from the first press conference, ile ya wasei walijame ya criminals na treasonous na nini, to ile ya MP wakichekele ya watu wakiuliza maswali.
Yeah, the next day, yes.
After hiyo, ame change strategy. Sasa amekuwa akikuja, wacha niongee na hao watu, hao watu ndio walinichagua, hao watu ndio waliniweka in power. Na hizo vitu wanasema, actually, kulingana na hii campaign ya regain power and legitimacy, these are the best things to make the country better. Because Kenya ni yetu.
Yeah, yeah.
Yeah? So, my point is, people's power will always be supreme. And when you're leading people in this country, you need to understand that watu ndio wako na power. Watu, you rule on behalf of the people. You don't rule on behalf of yourself and your friends.
Yes.
Juu, ukiangalia, kitu ili happen, na mine za sema, blanda ya administration is that they did not differentiate between campaigning and running a government. So when they are campaigning, they were facing some strong rivals in the name of the former president and the former prime minister.
Yes.
So campaigning was so sweet to see everything, kusema ma messaging na nini.
Mm.
Venye walichukua power, some of them forgot that, hey, now we have the power to serve the people. Wakaendelea na ile kitu ya, lazima tuonyeshe hawa si wameondokea, sisi sasa ndio tuko in power.
Yeah, kulikuwa na hiyo.
Mm. Mm. So unaona wazee wamekuwa kingana na kuonyesha uhunye, sasa sisi ndio tunasema na nini na nini. Wakasahau huo jamaa ameserve 10 years zake ameondokea.
Because nunga ile vile waliingia wali attack paka farm yake tu. Tuko na mpaka farm.
Yes, yeah. Ndio.
Mm.
So wazee wengi, especially some of the guys with self-esteem issues there, or some of the guys who had suffered when they fell out with Uhuru. Because Kenyans forget that most of these guys were in Uhuru's government.
Yes.
Some of them even with senior posts.
Mm-hmm.
So when ilifika mali wakatolewa hizo leadership na nini na nini, I think inside them wakajua ile siku tutachukua hii power tukishinda hii 2022. Lazima tuonyesha wasi wametoka si ndio tuko in power. Wakasahau benye walishinda power, strategy inge change immediately. Mm-hmm. Sasa wanze kusavu watu. The best way ya kufilisha uhunye ilingekuwa kusavu wa Kenya better than he did.
Mm.
But for them it was to show directly that ni sisi tuko na power, sahi sisi ndiyo kusema, wewe umetoka, sisi ndiyo tuko na Macheska, tuko na kila kitu, state house ni yetu na nini na nini. And with doing that, that's where they have done a lot of mistakes.
Yeah.
Jamaa kwa tuko Masai Mara wapi, anakula mastarehe zake, nini nini, akipiga malapu zake, ako holiday.
Mm.
Nyinyi, iyo trap ya power ndi imefanya. So, unapata kulikuwa na hangover za campaign.
Mm.
And I think one of also the other things that they forget is that there's a very big difference between campaigning and running a government.
Mm.
It's the same na ukikatia demu, unaweza kuwa na strategy noma za kumuingiza box.
Yeah.
Yeah, mapara, manini, manini, manini.
Mm.
Sasa akisha kuwa mtu wako,
mm,
how you maintain that relationship is what will determine kama yo relationship itaenda mbali ama yes, itaanguka.
Mm.
Na unajua, unaweza pata, kama alikuwa na ex wake, wewe kacha liwa mwe, nataka gonshowe ex wake mimi, ndiyo sasa niko kwa kiti, mindo niko na mtu wake mwenye aliacha na nini na nini.
Yeah.
Instead on focusing on making the uo mtu umekatia a feel fiti na akupende sana, and that's what will make uo mtu wako aone, hey, wewe venye unafanya ni kama unataka kufilisha muaf ex wangu something bad, anze mpaka kumiss ex wake.
Yes.
And that's what has happened. Ukienda mpaka some of the strongholds zenye this administration got some very big votes kama huko Central Kenya, unapata wasee umeanza kusikumizu unye. Na nini na nini. Unajua anzema hii unye juu alikuwa natuambia joo nini nini. Nini nini. So why is it happening? Because those who got the power, instead of serving the people, they worked so hard to prove to those who got out of power that hao ndi wako na power side.
Yeah, yeah.
Yes.
Mm.
Mm.
Nini vile ume kwa kisema hivyo nimekumbuka tu hiyo story. Ilikuwa ni Northlands.
Yeah.
Ongazo kitoka pale na ma. Ilikuwa mambuzi zake.
Mm.
Mambuzi za unye.
Mm.
Wakaenda po ame nini mtoi wa unye akashikwa juu ya guns.
Mm.
Kulikuwa na very unnecessary things, yes, that yes, that were happening.
Other story ya my inventions.
Yeah,
ni
hao
watu wako kwa gavo walileta.
Mm.
Because you can remember there is a fellow who said that tunaweza hata kuja huko.
Mm.
Unanielewa?
Yeah, yeah.
So when you speak such things and you are in government,
mm,
you know, they have invited people knowing, oh, nyi munezenda huko. So what does this basi tunezenda maria fulani?
Yeah, nyewe, siku yeah, nime connect hizo dots.
Yeah, yeah, yeah.
Mm. Yeah, na hundi alitufundisha mara ya kwanza.
Sindiyo, oh, muneza, na mnyi muko kwa gava.
Yeah.
Munaambia wasee waende huko. Sasa na wasee wakajua, okay, inakuanga hivyo. So wasee wanezenda maria.
Mm.
And that's what has happened. You've seen even the protest.
Mm.
Watu wakienda kwa makeja za wasee na nini na nini.
Mm.
People must be very careful. When you come to a point of leadership, mdomo yako mzee, kama ikuanga na zip, hiyo ndio time ya kuweka zip.
Yeah.
Ndio time ya kusema, mwona kama huu jamaa huyo, jamaa wa KFC, juzi niliona president alikuwa ngong.
Yeah.
Anaanza kusema tizi protest zimeletwa na political scavengers.
Yeah, nakumbuka akiongea mbaya.
So jana nimejiuliza, venye president amefaya cabinet yote, ni scavengers pia wana influence rais afanya hizo vitu. So even those who are close to power, you know, there are people who hallucinate because of the power that they have.
Mm.
They must know that the president needs not to be told certain things.
Yeah.
And I feel even as Ruto tried to reorganize his government, he need advisors within him wenye pia wanamwambia kuna advisor pia anakuambia vitu za kifala.
Yeah.
Unanielewa? Yaani kuna advisor yeye ni kama ni litmus paper. Rais akikuja na advice fulani anamwambia huyu anakuambia hivi ndio to blande. Huu ni fala. Huyu anataka kuonyesha cause you can look on the script of that guy. His main thing kuna kama uchungu fulani anakuanga na ile na uhunye venye alitokaga.
Yeah, well, yeah. So bado yana yes, yuko yes. Na revenge mission.
Yes, so yake inakuanga to prove that tunani like sasa ndio si tunasema. Sasa ndio tuna control. And even in parliament, mi nilifurahia venye amefanya hiyo ya cabinet. But pia parliament, he must bring sober people.
Yes.
Because this country, Ruto must remember he's the symbol of national unity. It goes well, it's on him. It goes bad, it's on him. He must always remember that.
Yeah.
But I feel also there's a very big opportunity for institutions to redeem themselves. Amononaji.
Yes, yes, yes. Kuna hiyo especially makarao. But hata before tubongejea makarao nilikuwa nataka kubongejea vile umesema. So hiyo Ishongwa hizo masaids za nilikuwa Kajiado aliongea mbaya kabisa. But what do you think was the effect ya Oseka kina Murkomen? Murkomen na nani? Wote na huu msemi anaitwa nani? Okay, last week ndio kulikuwa na Moses Kurion Obina, then hii wiki ilikuwa ni Murkomen. Ya Murkomen ulicheki akisema iko na 900 shilling watch. Ulisaidia?
It's because you see when you get drunk in power. You never see that anything can happen. Because unajuanga tuko in control na vitu zinaendelea. Unanielewa? And one of thing ni kama tu mlevi. Naweza kuja hapa juu kama nimelewa nifanye vitu useme hey, jimu juu ni nini na nini na nini. So it's the same thing with power. But power, drunk with power is even worse than addiction to drugs.
Yes.
Because when you're drunk in power, you don't see any possibilities. You just see how you can control and how things are moving. Nilicheki huu mse nikasema, seoto amebonga kutoka rais anze, umeona wametokea saile rais alianza kuback down. Hao wanatokea kuonyesha nini? Hatuogopi. Sisi ndio bado kusema nini hamtanitisha.
Yeah.
For me I was like, guys, you know some of them are very educated. Na ni watu wamesoma. Niko like, mazee simsaidie rais. Hizi vitu mnafanya ati kuonyesha ati rais ati yako na watu wake. Rais mwenyewe anajua.
Kuna badilika.
Nanielewa? And I'm happy that the president has realized, hey, hao wasee wote tukomboka nao. Wanaweza enda mutani.
Yeah.
But mimi nikienda mutani itakuwa blanda. Because the people would not have backed out if he never got rid of this cabinet.
Yes.
And one of the lessons ye nimela na hii cabinet kuenda muafu ni that candidates of the presidency must beforehand decide how will I reward my political supporters once I get to power. Because if you look at this cabinet, it was consisted of people who supported him politically, not people who would deliver for his administration.
People who are competent.
Unanielewa? Because unaweza kuwa tukifanya campaign mwafu, wewe ni mnoma kupiga siasa, propaganda, you are very good in tribal politics, unaweza niletea hii group, you are very good in mobilizing young people, wafanya nini na nini, you are very good in messaging na kila kitu. But that does not mean the way you are very good na hizo vitu is that the way you are very good if I gave you a ministry to run.
Yes.
So nafaa kuwa mimi kama candidate wa presidency nikijua in case we take power, Moaf nimestudy, nimejua his strengths and weaknesses. He cannot be a cabinet minister.
Yes.
But Moaf probably kwa chama yangu ile tuna run nikamweka kwa post fulani because you see politics never ends.
Yeah.
And that's what candidates in politics should know, that once you become presidency, some of these good supporters, some of these good people with the strategies for winning elections, unawaweka ukijua tuko na election nyingine in 5 years. Let them go run the party. Let them party iko na pesa, walipwe pesa yao hapo. Usiwalete kuran ministries zenye people are not even passionate. Some of them have never even run any successful company.
Yeah.
even when they are doing private practice. Hakuna kitu naweza sema huyu msee ameran organization ika achieve hizi profits. Unanielewa? Because we need to change our mindset to run this country as a company. So that if you are given a ministry, you become a CEO of that ministry.
Yes.
Sasa wewe mwenyewe ujaira nini company, umefanya zile vitu zote umefanya, hakuna kitu naweza ku attribute because you could have been so rich and doing so well if you're running a company. Sasa hujafanya hizo vitu. The moment you're given a ministry is when your opulence is start
tunaanza
kuonekana.
Yeah.
Unaanza so watu wanajiuliza haya
all of a sudden
yes.
Pesa imetoka.
Yeah, ndio hivyo.
Because kuna hizi clips sasa wamekuwa kishare. And one of the most powerful clips ilikuwa ile clip ya Nakumincha. Vile alishia pale fulani akasema, "Huo si yeso hapa. Sisi kama serikali tunaongea na mdomo mmoja." Mimi nikiongea ni kama Kithure Kindiki akiongea. Na ni kama mimi ndio sauti ya rais.
Yes.
Watu walikuwa na kiburi fulani. Na kwa nilicheki Abe Nasir aliuliza, "Why was this cabinet so hated?" And that's the reason.
You see, kama hiyo time akisema alikuwa anasema tuko na one government approach.
Yeah, ilikuwa so, one government approach. Yes.
That it's some nonsense. There's nothing like that.
Yeah.
The one government approach should just be about delivery of services to wananchi. It's not about exercising your egoistic behaviors in public.
Yeah.
Nimekuambia ile kitu ilikosea hao watu ni ati waliingia in power na immediately waingia in power instead of focusing on the mwananchi, they focused to show those who were in power that they are now in power.
Yeah.
Na ukiangalia hata conversations zao walikuwa wanasema, "Oh, tumepata empty coffers. Eh,
93 million.
Eh, hao watu walikuwa hapo, walikopa pesa, wanasahau rais alikuwa deputy president kwa hiyo serikali. Hizo decisions ikifanywa, he used to sit in cabinet meetings." Tini ukweli?
Yes.
He used to sit in all decision making forums. Yeye ndiye alikuwa anafungua miradi ya serikali. Hizo pesa zilikuwa zinakopwa za kufanya development. When hii last term venye Ruto wako unasikiza na hunye ulikuwa unasema yeye anaenda kufungua government projects.
Yeah.
Hizo government projects zilikuwa finance na nini? Na hizo loans. And when he was doing that, he also took advantage to campaign and do whatever he was doing. So them, hii kitu ni wao wamejiletea. Imekuja kwao because when they got power, they did not understand how to handle that power.
Yeah.
I wish when they got into power, they would have decided vile tutaonyesha kina huyu sisi ndio wabaya, tutadeliver kwa wakenya watupende because of what we are doing to them more than they did to this current administration.
Alafu cause hiyo nini vile umesema hivyo pia imeni remind kitu moja ni chiko seja na wakisema walisema we cannot praise the president for getting rid of an incompetent
definitely cabinet
cause kuna maswali lazima tujiulize. Yes. Tukianza na madam. Aisha Jumwa. Inasemekana we are not even sure she went to high school. Unampatia job kwa nini? Like why give her a job? While Coast is predominantly opposition. Najibu.
Yeah.
She didn't bring anything that Ruto could not have gotten on his own.
But unajua sasa ali kuna time alitumika sana kuvuruga ODM.
Yeah.
Si unakumbuka hata kuna time at UDM walikwenda kumchuja. Of course aka get support. It's the same thing. Nobody should thank the president for getting rid of people who are not delivering his mission. He's the one who brought himself to that point.
Yeah.
Because any appointments ni alijua tunapatia huyu. Na ndio nimekuambia we must any candidate who is vying for presidency must be very clear with his political supporters on how he will reward them.
Yes.
Because vile wakenya wamesema ni ati sisi hatujali venye umefanya campaign. Sisi hatujali nani amekusupport from what region na nini na nini na nini. Hapana. Wewe fanya siasa yako, become president. Once you become president, you must appoint competent people to the offices to discharge the duties of whatever those offices zinafaa kufanya.
Yeah.
But yenye tumekuwa nayo system, and I'm so happy that it has to change, ni ati mwafu ndio alimobilize wajaka wote wanipigie kura. So mwafu lazima akuwe minister. Mazi unapatia msi hata ajui kuwa minister ni nini. unanielewa, because unataka kuimpress his kinsmen na wasi and women wa pale mtaani ati mtu wenyu nimewapatia kiti. What you are supposed to do once you win the power? Na uangalia hata majuu inafanyikaga. Kuna wale wasi wanasaidia nga msee fulani kukua president na nini na nini. Akisha kuwa president, he has to appoint a very, very credible cabinet to deliver on his mandate. Wasee wako, lazima ukuwe na system zenyu, either through the party or even through your personal means. Kama uko na maziwa, ujue venye utawajenga. Lakini, because how do you think we'll get rid of corruption in this country? If, because corruption has been used as a way to reward political supporters.
Yes.
And that's why when some people steal in the government, they can never be prosecuted. Or if they are prosecuted, they are shielded by the state from experiencing what they are supposed to go through because they supported that administration to come into power. So Gen Z, Nazizi, tumeonyesha that we must change that system if the future of this country has to be protected.
Yeah.
Yeah.
Afro Afrika, the reward can not only be money. Look at it this way. Aisha Jumwa was facing fraud, hizo fraud charges za papers zake. And apart from that, she was facing a murder charge under the Uhuru government. Ruto comes in, both cases are dropped. He's already paid you enough. Because a murder charge can change your life forever.
Ukweli.
Ulicheki ule murder charge iliangushwa haraka?
Yeah.
Umse mingina ito nani? Linturi, attempted rape charge, dropped immediately. Ruto does not owe you anything. He's already protected you. Yeah. So I feel like yeye mwenyewe pia alianza kuoverpay ase na ikabaki imemleta kwa ino mayote. Who else do I think? Ulisikia story ya umadha. I don't know how true this is, but umadha naitwa Bore. She's the one who apparently had asked for mileage ya 43 million. Ulisikia kwa story? So Bore, wacha nione mileage, wacha ni cheki. So, because I remember seeing this story.
Yeah.
And this one she asked for when she was still alikuwa, what was she before she became
I don't know.
Yeah.
Because you see
Elizabeth Bore amani.
Na unazikia hiyo kitu unauliza?
Yes.
Ni ati mtu yote ndio akuje kwa cabinet ama a get a prime state job. Watu lazima wajiulize, what was that person doing before they came into politics?
Yes.
Some of those guys were running counties. That counties that they did not deliver. Some of them were accused of corruption. Then you still give them prime jobs to deliver for your mandate. Unanielewa? That's why jana nilibambika sana. Kuna hiyo statement ya Gen Z ilitokea kusema, these are the qualifications for you to become a CS.
Yeah.
If we don't do those things, unajua, kumekuwa na hawa state house gatekeepers na wale wanaitwa hangabouts, and some of them have been threatening people that watu wako excited ndio maana wana participate na hizo vitu na kila kitu. And the reason why they are doing that is to threaten people because of access to power. Rona wanakuambia, unajua wewe hatutaki kuita state house, wewe kukiwa na event hatutaki kuambia nini nini, hatutaki fanya hivi. Because they have so been addicted that that's the system of that. What they forget ni ati, mwafo unid kwenda state house when the systems are working.
Yes.
People are, sijui kama unanielewa.
Yeah.
You don't have even to go there during
you don't need to know anyone.
Celebrations or whatever. Actually, if the state was working effectively, the special occasions to go to state house would be so prestigious and respected. Because the president would be coming more to the people. Podcast yako ingekuwa ina do so well mzee that rais anaweza kuja hapa.
Yes.
Si lazima ati uende state house ati ndio nini na nini. So gatekeepers, what they have done, they have also kept the president in the dark by preventing access to the right information to the president on what is happening to the ground and what the people are feeling and what the people are saying. And that has been their mandate, so that they protect mahali wanakula na ile kitu inafanyika.
Yeah.
But without knowing that, that's why it has cut it has a may catch up na president. Because right now who is naked is the king only.
Yes.
Them, they are not naked. It's the king who is naked. It's the king who is now saying, okay, how do I preserve my leadership? How do I preserve going forward? Ndawezaje kufanya vitu zenye zinafaa kufanyika? Right now, if you look at the way President Ruto is talking, it's like right now is when he has the awakening of, okay, our mandate was to deliver to the people.
Yeah.
And as much as he wants to say the things that he has done, people cannot feel it. Why? Because the people who surrounded him have made people to have deaf ears. Wanaona hapana, vile munabonga, haiezi enda hivyo. Vile munafanya vitu, haiezi enda hivyo. The last time nilikuwa hapa tuliongea about the opulence and the arrogance of state officers, watu wanafanyia serikali kazi. Tungeendelea na hiyo kitu, tungeenda wapi?
Alafu unajua nini, hiyo kitu vile ulisema, si unajua pia walijikaranga na mafuta yao. Kuna vile ulisema the president has to see how he's going to reward his political watu wamemsaidia kuingia kwa ofisi. You remember kwa the 2010 constitution, one of the things was politicians hawatakuwa cabinet secretaries, ilikuwa inafaa kuwa technocrats.
Yes.
That's how we ended up with like the Uhuru cabinet.
Yes.
And the Uhuru cabinet was really good.
Yes.
Hao wenyewe ndio wakaenda waka change constitution.
Yes.
Wakasema waneza. So mse kama nani anaitwa Murkomen si alikuwa ameshinda senate seat yake vizuri kabisa. Quit to come. Najua msaja lose kitu yote ni Moses Kuria, kwa sababu Kuria had lost an election. So him, he's lost nothing, but nani Murkomen, like that's too much. Nani tena alikuit job yake? Duale? Duale alikuwa amewin pia, sio? Who else? Like there are few of them who'd won stuff.
Yeah.
They could have just stuck there.
Yeah.
They decided to go and this idea gava because they were just thinking about money. Because they were about service. Service to the people. And that's nini. Yeah.
And hiyo kitu ya do umeongea, I feel one of the biggest things that we have to do, phase two of the reforms that is happening in this country, is we have to look at how do we demonetize our politics.
Yeah.
The reason I'm saying we need to demonetize our politics is we need to demonetize our politics so that politics become unattractive to thugs,
yeah,
and attractive to professionals and patriots.
Mm.
Because the way it is, politics is attractive to thugs.
Yeah.
And people who don't love this country, they are just love themselves. To get demonetized, it would be attractive to professionals and what I call patriots.
Yes.
Because even one of the challenges that the president will face, even when he's doing that cabinet, one, the Gen Z wametoa conditions who should be named a cabinet minister or a cabinet secretary for that matter. Secondly, you might get all those people. They are qualified. Wako na nini na nini. But probably, you will have to get them to leave their good jobs.
Yes.
To come and serve in the government. But most of them,
salary.
Yes, but most of them will not want to leave their jobs because they don't know if they come to the administration, they'll be able to discharge their mandate without interference.
From your friends.
And people who think that they wield power because they know the president or they relate with the president.
In sports. Bet on sports with LimeBet.
The administration, they'll be able to discharge their mandate without interference.
From your friends.
And people who think that they wield power because they know the president or they relate with the president. Unanielewa?
Yeah.
And that is one thing that President Ruto must work on.
Ile inatonga ni proximity to power.
Yes.
Wagaina?
Yo, agwena a quality cabinet. Because let me tell you, if you are a CEO and some of the CEOs of blue chip companies which are doing very well, most of the times hata CEO amefanya hiyo kazi mwafu.
Yeah.
Most of the times is because they have the best in their team and they have motivated the best in their team to achieve their best abilities. And that's why you see some of those companies making billions and billions in end of year profits. So it's the same thing. Ukirani nchi, unity is brought by what? Running the country well.
Yes.
When people are getting their results in their respective counties, in their respective constituencies. Na kitu ingine yenye na support, na nimeisema mara mingi, take the CDF out of the MPs.
Yes, yeah, yeah. Because it's unconstitutional, first of all.
Yes. Unanielewa?
And then, yeah.
Iyo CDF itoke. MP kazi yake ikuwe ni kuteta kwa bunge. Kuteta kwa bunge ni kusimandisha nini? Kuna law inakuja, iyo law mbunge anaona hilo, ita affect watu wangu vibaya, anateta. Analeta amendment. Haya, MP anaenda anaona tukaleta amendment fulani, inaweza saidia watu wangu. Unanielewa?
Yes.
If you are able to do that, what will happen is, the bunch of people in parliament who wenye unashanganga huu mtu ni MP kiaje, lakini ni MP yule alihonga watu, alikuwa na pesa na alikuwa akiingia, anajua atakuwa na at least half a billion for the next 5 years to manage, and if managed to steal even a third of that,
that's a lot of money.
Unanielewa? So if you get rid of that, what will happen is you will only attract professionals and patriots to be in bunge. When professionals and patriots are in bunge, the parliament will stop being an arm of the executive.
Yes.
Because right now, when you look at it, parliament is an arm of the executive.
Yeah, yeah. And does not help anyone. Does not even help the president.
Yes, yes. So, una need parliament yenye, ata kama president amengia na chama yetu, na tuko bunge, if the executive come up with ideas that we don't agree, even before they come to bunge, we can tell the president, by the way, kitu wada ikikuja bunge, sisi ya tutapigia kura. Because hii kitu, I represent the aspiration of the people that we present. So if it's a finance bill, for example, that is coming, the president and his handlers and his the people that who work with him will ensure that, okay, we need to get money for the country. But what is the best way to get money for the country, especially in a tight economic situation that does not affect the people in a way that water field tumuwafinyilia. Ikienda bunge, you as an MP, your allegiance is not to the president. Even some if people. It comes from the party that you elected, your allegiance is to the people. And that's why even when you make the party that you have voted in popular in your region, you should ask yourself, what does my party stand for? Does it stand for the people or does it stand to appease one person?
Yeah.
Because you have seen some funny characters trying to insinuate that their loyalty is more to the president more than it is to the people.
Yeah.
So muona mafala kama hao.
Yeah, ni machiki.
So once you ask that question, ndio utajua kitu kikuja bunge, unaweza ambia rais, hii kitu yenye mimi siwezi pigia kura. Na hutaogopa. The reason watu wengi wanaogopa ni juu, even through that CDF, wengi wameiba.
Yeah.
Wengi tena wamepatiwa matenders na some deals. Na nini wakafanya kitu. So unajua usipo support rais, because we have this very bad system of politics, DCI watatumwa wakuja wakuinvestigate. Ukuarrest. So, and that's why we need to demonetize politics so that representatives of the people can talk without fearing the powers that be. The reason why you see so many MPs cannot speak is because you cannot speak when you are eating.
And you have skeletons in your closet.
Yeah. So in our fanya, they are not representative of the people. They are just representative of their stomachs. And so their loyalty are with the powers that be. We need to change that system completely. Yeah.
Yeah, alafu nini, kuna hiyo kitu uko na bongajia proximity to power. So ilikuwa a famous quote, sijuko ilikuwa na watch, kuna show fulani ilikuwa na, ya Netflix, ilikuwa na mse, ilikuwa ni Francis Underwood. Isho ilikuwa inaitwa nini?
So yenda ilikuwa House of Cards.
Yeah, House of Cards. Yeah. Maga, proximity to power deludes some into believing they wield it. I put an end to that sort of thinking before it begins. Who do you think felt like he wields power more, Murkomen ama Ishongo? Because I feel like one of them was more drunk with power than the other. Who, according to him?
You see, the guy in parliament wanted to shine. And if you look at it, mimi nilikuwa nasema huyu jamaa venye alikuwa majority leader angejua this is my time to redeem myself, because I remember that guy when he was a budget chairman before. He used to be very wise na vitu alikuwa anasema.
Yeah.
But sasa venye walichukua power, hiyo kitu nilikuwa nakwambia ya kuonyesha akina unye venye wameondokea sign ndio sisi tunasema.
Yes.
Ili muingia so much in a way that he could not believe himself.
Yeah.
Unaona? Murkomen on the other side when he tried to get measured, his biggest problem was the opulence.
Yes, opulence.
And then he also when kama ile time ya JKIA akiulizwa maswali, there is a way a cabinet secretary of transport, a person who is in charge of our international airport, is supposed to answer those questions. It's raining, it's doing those things. Unajua watu Kenya walikuwa wamefikiria, walikuwa wanafikiria pale Twitter wanaweza jibu watu venye wanataka. What they didn't know ni ati watu wanachukua unasema hivi. Getting drunk in power is the curse of politics.
At least kitu niona tume agree on is Ishongwa was more drunk than Murkomen.
Of course.
Murkomen alikuwa anatuonyesha ma watch, anatuonyesha nini, but I never for a minute felt like he felt like a Kameni president.
Yeah.
But Ishongwa was so arrogant.
Yeah.
Unakunga tele time ile tukikata tukisema reject the bill uko tutadu kile tunataka. Yaani alikuwa na hiyo hati ya mtadu.
Then ana dismiss and also they wanted to do kama Ishongwa aliona kitrai kudu hiyo kitu ya class huo. So alikuwa na try kuambia watu wa ghetto ama fala wana demonstrate hao ni wale wasi wa KFC na wasimu na nini na nini na nini. It didn't work. What it did is actually emboldened people. Ajui mpaka watu wa mtaani na ghetto pia wanaitishanga ma KFC wanalamba.
Yeah.
Ajui pia watu wa mtaani ghetto wako na iPhones.
Yeah.
Unajua hivyo ndio kitu hawajui.
Na watu wako aspirational pia. Even kama hauna,
still want it. So when you see such a person talking like that and then unamuona mazee anaongea na ile kitu mtadu. You know, whoever wields power in the future, please don't ever dare the public of mtadu.
Yeah. Hey, you katsia. You aga.
Unanielewa hiyo kitu?
Yeah. Hiyo hakuna kitu kama hiyo.
Never ever ever if you are in a position of power, dare the people of mtadu. Because that delusion, we have a very progressive constitution. Na hivyo venye nimliona hata juzi, you know, niliona I've seen ministers even in TVs telling the people ati mnajua tukifanya hivi itakuwa mbaya. Kwani nani ameleta ikakuwa mbaya?
Yeah.
Mmefikisha watu hiyo design ya we don't care. Wacha ikuwe mbaya. It's either you rule as well because we have given you the mandate. Ninyi mko na hiyo mandate, tumewapatia hiyo power mtu rule. Si ati wewe ulitokea ukajipata hiyo na hiyo power. Hiyo power uko nayo whatever office from the president going down to the counties. That power, where have they gotten that power?
Yes.
Unanielewa?
Yeah.
And the reason mimi nasema to demonetize politics, because you know there is also this conflict of interest bill. Nilikuwa tu nataka kujiuliza tu swali moja. Can you imagine tukupatie kazi, wewe uende upate kazi, upate information about zile biashara ziko kwa ndani ya serikali. Then wewe mwenyewe ujipatie hizo biashara.
Yes.
What are we doing as a country?
Tunadujinga sana.
People must decide. If you want to be a leader, you cannot do government with.
Yes.
You cannot do business with the government.
Yeah.
You can do business with other people, but you cannot do business with the government. Either directly or indirectly.
Yes.
Now, umeona, going by the past cases, mtu ni governor, mtu sijui ni MP, mtu sijui ni nini, pesa akipata anaekea bibi yake, watoto wake, nini, vitu kama hizo, zimekuwa zikihappen.
Yes, zimekuwa zikihappen, yes.
Haya, unasikia ile kampuni nafanya kazi, ni ya brothake, ni ya beste yake, ni ya nani na nani. Wewe ukuna information. And what has that, what hiyo kitu imefanya, na watu wajui ni ati, it has also killed the business competitiveness that would have ensured that we have quality roads, quality engineering structures, vitu zote zenye zinajengwa. Why? Because mimi niko kwa position of power na patia MWAF biz. So MWAF venye utatengeneza hiyo kitu, wewe bora utengeneze na tubakishe pesa. So kama tulikuwa locate 1 billion wenchue tunatumia 400 million.
Yeah, 600,
600 million ni yetu. So Kenya imefanya imeua, you see progressively how business should work ni ati kuna tender imetokea hiyo 1 billion, there are 50 firms zimetokea zika submit
competitive.
Yes, competitively. Kwa hiyo firm ni firm gani iko na track record mzuri, tunachukua hiyo. So tukiupatia tuseme ni barabara ya Uhuru Highway wafanye wa recarpet, kutokee tender nyingine huko Marsabit ya kurecarpet, kutokee tender nyingine Mombasa ya kurecarpet, the government will know the guy who did the work in Mombasa did it better than the guy in Uhuru Highway and the guy in Marsabit. So huyu msee anafaa kupatiwa job mingi juu anajua kufanya kazi.
Yeah, na huyu msee ule kufanya kazi poa, we are the government. Acha tu freeze account yake pia.
Yes, yes.
Gava pia lazima itumie powers zake.
Yes, because like, why?
You don't deliver, you don't get paid.
Because mbona wewe atitukupatia job, uingie huko ndani, upate state secrets na information about the tenders being floated, about the things that you want to do, then wewe upatiwe hiyo job ufanye. And that's why unapata kama sahi ukienda, hizi my NCA certificates na ma-certificate za sijui kujenga barabara. Mazee ukienda upate mafala wako nazo. They don't even own engineering firms.
Yeah.
They don't have a clue. And that's why most of the government's jobs being done, they are through subcontracting. Alafu, so hiyo job nitapata. Alafu ni kupigia MWAF juu kuna engineering firm. Kuna job napata ya 2 billion.
Nitakupatia. Ala sikupati bei. Yes. Nakwambia cause si mimi ndo nakulipa, sasa mimi ndo gava.
Yes.
So nakwambia tu umepatiwa 2 billion, umepata hii job nakupatia 200 million.
Kuna concept ya ujui ya kickback in advance.
Yeah, yeah.
So hiyo ni juu mimi kampuni yangu ikipata ni wewe tuta subcontract.
Yeah.
Mimi nataka unilipe profit yangu before upate hiyo job. So wewe ni kuache uking'ang'ana na gava kulipwa. Why do you think kuna hizi vitu nasikia pending bills hazijailipwa in billions and billions? The kickbacks for those jobs
has already been paid.
Zilishalipwa. So mimi nikisha influence nakwambia yo, wewe utalipwa hata kama in 2-3 years. So lakini mimi kama nini yangu ni 200 million nilipe. And you know, if we deal with corruption in a systematic way in this country, we will fix our politics. And we have to demonetize our politics.
Na history ya kudemonetize politics pia nani remind kitu ingine. At some point pia I feel like the president has to think about how much he wants the presidency. This is how I look at it.
Yeah.
The Kimwarer scandal, sindio? Eurobond scandal. Nani alikuwa hapo? Rotich, yes? Say anytime tu kuendea Rotich na kumambia ni aje, I'm not getting enough taxes. We need, some of this money has to come back. Na ni kikuachia 1 billion, you're still rich. Hakuna vile like Kimwarer ilikuwa ni 67 billion eh?
Yeah.
Alafu Eurobond ilikuwa ni over 200 billion. Ndio ikikuja Ruto atakuwa very popular. Unajua kianza tu kufanya tu vitu tu. Kumbe amechukua tu ido ya corrupt. And unabonga tu na asen the same thing na tuseme mimi na wewe tuko na deal, si ndio? Alafu nimekupromise hii deal tukifanya hivi utakula so. Alafu ami kuna ile do ina come. Yo doi katai kukamu. Nijenza kamu kwako nikuambia jo buda jo. Neza kuprovia ile doi kukuja. So hiso nilikupatia. Si at least to split through in the 50-50.
Yeah.
Jile doi ingina ikukuja. Na tutasikizana. The same way. All these guys that got away with corruption before the protests, you have to go back to them and tell them, Najia, some of this money has to come back.
You know. Kwa
doi kikuja.
Yeah.
There is no defaulting on debt.
Yeah.
There is no all this crap on her to threaten. Now we are going to default. We are going. The money is there.
Unajua. Ningekuwa rais kuna kitu mmoja ningefanya probably jeifanywa na mtu. Unaona venye unaonga rais anasema today I met religious leaders in state house to hosted the leadership of Nyandarua county, the leadership of Mombasa county to do I met sijui nini, so unaonga hizo mapost. Mimi naweza fanya mkutano pale state house with all people that I know have stolen money from the government.
Yes.
And do you know how easy it is? It's because the intelligence of this country is so solid that they know
everyone
who have stolen money, how they moved the money, where it is stashed, how it was invested, and everything. So I would hold a meeting with everyone who has stolen money from the government.
Yes.
Unanielewa? Wote wakuje pale tukae kikao. Niwaambie hii State House in any way it has influenced how most of you have gotten business in this country. Tukishakaa nao niwaambie sasa wewe uliiba 2 billion, wewe 10 billion, wewe umeiba 11 billion, 150 billion, 1 trillion, whatever amount it is. It is time to bring that money back home. Wherever it is, whether it is in offshore accounts, whether it ama mahali popote, lazima mtulete hiyo pesa. Na unaweza tuletea ile pesa uliiba peke yake. Interest yenye umepata wacha ikue profits zako. Kama huku invest ulikula huku na tudem na ukafanya mambo yako.
Yeah.
Wewe tutafutie hiyo pesa. There's a friend of mine called Mike alisema ye Kenya anaweza fanya sahi ni kuita mabasanda wote wa mahali pesa zimefichwa. Si pesa zimefichwa mahali.
Yes, yes, yes.
Awambie there is no need of us having bilateral relations when our thieves
have
wameweka pesa yetu
kwenyu.
So what for us, for you to have an embassy here for any bilateral relations, we need 300 billion ziko Switzerland. We need 400 billion ziko UK. We need 600 billion ziko US. Wapi, 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 wapi. Help us recover our money. Because if it was America, na pesa yeme fichwa Kenya, tungekuwa tumerudishia ama tujarudishia.
Ati tumerudisha kitambo. Yeah? Like, hizi cheka na sisi.
Unanielewa?
Yeah, yeah, yeah.
So we also need part of our foreign affairs policy. And part of our foreign policy should be telling these Europeans and Americans and all these funny guys that, hey, we know some of the guys who have stolen money from us have stashed money there.
Yeah.
We need
yeah.
that money. Na irudishwe.
To pay your debts kwanza.
Isn't that
debt mnatuarekisha nazo?
Unanielewa? If we had such a system, and for you to rule for the progress of this country, we must have some radical measures. We have people here interfering with our politics and what we do. Yet, they are representative of countries where our monies are stashed.
Yeah.
Wakiturudishia pesa zetu, I'm telling you for a fact, we'll be in a very
we'll
good way.
Inadoi mehaidiwa. Kuzina kumuka nikisoma an article kitambo kabisa. Kuinasema the Moi family peke yake. In Britain peke yake walikuwa wamestash over £1 billion. That's in Britain peke yake. £1 billion right now is 160 billion Kenyan shillings. How much of our debt would that offset? Sindio? Then sasa tuende tu kwa ile tumesema kina Kim Warer, tuende sijui kwa nini umechika by the time tunafika kwa NHIF. Uchikati NHIF majuzi yetu wanasema ati kulikuwa na typo ya ni 430 ama 380 million. Typing error. Wacheki, inatukumbusha ile time ya typing era ya Uhuru. So, hizi vitu zote lazima tukue serious kabisa. Alafu, kuna history kwenye go round, jau umadha anaitwa Bore, Florence Bore. So, kwenye semekana that aliklaima ile jia 43.6 million. So, remember when I saw it, I dismissed it because I'd seen this story 2 years ago.
Yeah.
So, 2 years ago, it happened when she was the Kericho County Women Rep. So yenda alikuwa Kericho County Women Rep, alikuwa nituwa Florence Bore, na alienda pa meclaim mileage ya 43.6. So natikio date, ndiyo isikuwe ti wasaseme ni fake news. Watiki 2021, ndiyo news ilitokea. So 43.6, in 2021, fuel ilikuwa how much? Ocha kwaza, EE 43, let's assume a whole year has 436 days. Inamonisha, every day alikuwa na tumia 100,000 shillings on fuel.
Kwenda wapi yu?
Yu sindo na shindwa jo.
Eh?
Every day unatumia 100,000 shillings
yes.
on fuel.
Yes.
Where the hell are you going?
Na ndiyo nasema, corruption. if we don't come up with laws that demonetize our politics.
Yes.
Corruption, the reason why hata tumefika mahali tumefika. Hiyo cabinet tulikuwa nayo ilikuwa reward scheme. You know, let's be honest with ourselves. It was a reward scheme of the guy who stood up with the Kenya Kwanza administration until they got into power. Unanielewa?
Yes.
So hiyo reward scheme is a corrupt. Is a corrupt measure towards our politics. So until we demonetize our politics, and other nations have done it. Uliona juzi, uliona mazee elections ya UK juzi. Ni wapi uliona mzee akikampeni?
Yeah, nilicheki.
People were presenting issues through zinaitwaje zile town hall meetings, online na kila kitu. People don't need, you don't need to come on the sunroof of your cars. Unaona, na hii opulence imalizwe. Opulence imalizwe.
Yeah.
We need to demonetize kabisa completely.
Yeah, the
so
politics.
That you don't go to work in a government. I have never had mtu ameenda kufanya job Equity ama Safaricom na ni yeye ana supply scratch cards. Ama ni yeye ana supply computers huko.
Yeah, your conflict of interest.
Sindio, sindio.
Alafu kitu fani nayo ni place kama states. Or just states, nasemaga they have evolved corruption, yes?
Yeah.
So a lot of senators, congressmen, or states are still very rich. There are a lot of millionaires there. But the difference is this. The difference ni au kachini, wanajua we are going to tunenda kupitisha hii policy. So since tunenda kupitisha hii policy, wacha tuende to invest kwa hii story. So wana invest kama, maybe wanajua, let's say what, wanajua wanataka kumake kaile time because nani alifanya some free internet stuff haiku work out. Anaitwa nani umse, anaitwa Biden. So tuseme hiyo time ndio umsa anaona hii free internet ki happen, Safaricom ndio wata do most of the work and invest kwa stock za Safaricom. So it's still corruption.
Yeah.
But it's not as direct as Kenya ile wewe mwenyewe ndio unataka sasa kufungua kampuni usupply internet. The way invest pale, so the money still somehow flows, but it's corrupt in its own way. So you know, some agati malobbies.
Na pia, can I tell you something? Even that, right now, they are not able to do it.
Yeah, yeah.
And that's why you see most of the people who join politics in America, most of them have chosen to join it when they are rich.
Yeah.
And when you have a business that tunajua Mwaf who do podcast. So Mwaf, akiamua kuran aku MP bado ataendelea kufanya biashara ya podcast. Unanielewa?
Yes.
But you cannot be the one deciding on the podcast policy in parliament while you have a direct interest on that. No, it cannot be working like that. Una hiyo vitu hii kitu ime happen sahi for me, what is it has shown me is also that independent institutions have an opportunity to redeem themselves. Kenya had lost faith in the church and in the media. Why? The church, of course, delivered this administration in one way or another. This is a very big component.
Si uchawi ni maombi.
Unanielewa. They gave a platform of the church to be used. Na nini na nini. It is a chance for them to redeem themselves. Wakuje sasa waseme, ni aje tuliblanda. Tunaomba Mungu. Na sasa. Because the church has lost its position in the country. Media, brown envelopes.
Yeah.
I used to work in the media before. We know how the media, kuna story ya mtu inatolewa, kuna ingine inawekwa, nini hivi, kuna watu kuchange messaging, kufanya watu wafikirie design flani na nini na nini. People have seen that you can participate in delivering a government, but you can also be a victim of the government that you delivered.
Yes.
That's what the church has discovered. That's what the media has discovered. And so, it's a very, very, we're going to have a very, very big opportunity ya kuredeem hiyo kitu ingine. Ile kitu ingine nitasema ni ati, Ruto sahi, akona chance kubwa ya kuonyesha that anaweza lead in police reforms.
Yes.
That is despite him people saying that he has blood in his hands because of the protesters killed during these demonstrations. Lakini kama mimi ningekuwa yeye saa hii ni kuamka niseme the police has to be accountable.
Yes.
Wale wase wamekuwa named. Unajua nilisikia kwa ile X-Space akiulizo hizo maswali nini anaanza kusema ati yeye send me the photos na nini na nini. Ati of that guy you can send them to my inbox. And I'm like
inbox ni itumbiza.
Hata si hivyo nilijiuliza bro, kwani intelligence haja kuambia? Because the intelligence should be able to tell you that hey, this is how the police dealt with the protesters. These were main guys ni nini? And you wase walikuwa wanapiga shughuli, kulikuwa na wase wenye walikuwa na mauniform, kulikuwa na wase wenye walikuwa na mauniform na kiford wakipiga shughuli yao na nini na nini. Sasa hapo ndio ulize, si wafuone nani uliwatuma? Hawa si wengine walifanya hivi na nini na nini? Umse anapiga watu tear gas directly ni nani?
Yeah.
Because for me, those are the kind of briefs that you should receive.
Yeah, yeah, yeah.
As a president. Dio, so that even when you come to these public participation spaces like X, when people ask you questions, unajua ni nini? But, I wish the president would come out from that blackmail of, hey, sitaki kuonyesha police walifanya kitu mbaya because ni kama naweza wahitaji kesho.
Yes.
Hapana, they should be independent institutions in a way that they are not influenced by politics to make certain decisions.
Yes.
So kwa hii chance mina feel he has the best chance to reform the police force to become a people oriented organization in terms that hata akiondokea whether in the first term or even after the second term atakuwa amesema nikiwa hapo polisi walianza kuwa watu wa watu si watu wa kuwa watu.
Yes. Cuz hiyo ni kitu moja tuko tunaongea na kina Zack na Ruby and I was saying basically the exact same thing in different words. I was saying if I was Ruto I'd look in the mirror and I'd tell myself I'm a one term president. Not because I'm a one-term president, but because I'm starting to face the reality that I might be a one-term president. And then what I'll do, nitakuwa, since mimi ni one-term president, I'm going to do everything that two-term presidents could not do because they were trying to please you.
Yes, yes.
And one of the things is I don't need the police to help me get a second term.
Yeah.
So the IG, you are responsible, resign. Ukara wali shoot wa ma protesters ashikwe apelekwe mimi sikuwa nimefikiria Joas walikuwa natembea na mabaraklava au pia so I'd clean the police so much
because
that protesters wakienda kwa streets watu wanaambiwa vizuri kabisa tutawa control mtakam msimame hapa then you can make all your noise then afterwards the police will lead you this way mwende home before you know it another president akikamkwambia makarawa do vitu violent atakuwa zi.
Yeah,
we saw our friends going to jail because of this. You're not going to jail because of you.
Yeah, because I saw a professor on TV claiming that they don't know who the guys who had covered themselves na zile ma Emirati.
Yeah.
Ati we don't know who are those guys. Yet those guys came once, not twice, not thrice. So are you telling me a whole minister of interior, a professor for that matter,
aku anajua
ati alikuwa tu sawa na kuna wase wana room tao na gari yenye ni unmarked imetolewa number plate na wanaenda wakipiga watu na tuko tu sawa
na wamevaa
mpaka you understand
ulichokipaka kuna moja alikuwa amevaa flag ya states kwa mkono unaona paka sawa kwa like kama umse sim Kenya afu kuna karao, you know, alikuwa na shoot wakasema ni Muganda
and you know those attitudes come from the thugs that you surround yourself in government. Wanakwambia wacha tuchafue, wacha watu wajue waweze tutishia. And they saw all those things that they did. Kuna mtu labda anadanganya rais, unajua tumeweka baridi sasa watatokea. The people are still very much ready to come out to defend themselves and the constitution. Because even those who work in the security forces are paid by who? By the taxes of the people.
By the taxes of the people.
They should exercise their powers and the force that they have, even the monopoly of violence, not to the people, but to those who want to harm the people.
Yes.
And the people who want to harm the people ni watu kama hao. Hao wenye walikuwa wanazunguka nini na nini. You see, Leona Juzi, and talking about those police reforms, the president akiulizwa hiyo swali ya abductions, akiulizwa hiyo swali ya police brutality na watu wameuliwa, he always come out with one statement that he sworn in his administration there will be no extrajudicial killings.
Sayo ziko, they are there.
Unanielewa? Extrajudicial killings, no rivayala na nini. Na mimi namuambia, if you saw that, extrajudicial killings first come, the first process of extrajudicial killings is abduction.
Yeah.
Unaona? The only reason hamujaweza kufanya hizo vitu ni because mtu akichukuliwa inajulikana amechukuliwa. So mkimuua itajulikana ni nyinyi. But if you didn't have social media or awareness, I'm very sure a lot of people would have been killed.